Kama natisha acha wogope mana sifanyi utani. Kipindi ya nyuma sikuwa siriazi mana rirepo for funny. Asa weji changanya njukute mento kujo nipande kichwani. Ndo utajua kwenye witch is a witch apo mchawi ni nani. Hata wakimba mechi wambie wake wakijua ya kwamba sito wakidro. Wakali wenu walifika hapa bada ya kolabo waka oma po. Mimi ndo mazi ya chuga mazee huwa nakalisha hadi ma bro. Ila msini campaign na marapo wa bongo na vachin za kari ya call. Kujo juu jiru resho mindo king kuna wapa depression. Sorrow ni ho no for man na rap for people. Minifinya hiki nazidi wakalisha, nazidi wazalisha. Nikichana na watisha wabisho. Tazidi bisha kwenye biti na waficha. I am with them kali wenu hapa mwani ni wapinta kapo mficha. Wanabaka na shangama na nikuwa bala. Nafanya kitu nafani niko chuga siko dana. Ndianza kama mzaha ya mabuda wanabaki mashallah.
I've been making masterpieces. I got no last decision. This is a mass religion. I need got no fasting season. It's a catastrophe, I'm taking it back to beef. Back with my brothers on Ask Capish. It was what it had to be, congratulations. Yo, Black Queen, damn that's mean. You kill them all, last rap queen that has been mad ass seen. I am the best, no doubt, walking around in knockout. Wanna show it in slow down, oh wow, you know what? Kila napojaribu vile kutafakari wana wanatia aibu kwenye kutakazali sina mara ya kuadhibu wale wataka sana mali mina sako gari tangu muda kama unataka stakabadhi utapewa ushindani mana ni ajari ukipewa bato ni kama vile umekuja kalapina umesepa kalamari tafadhali fanya kama unatega sikio kuma legendari.
I've been making masterpieces, I got no last decision. This is a mass religion, and they got no fasting season. It's a